na wake vipya wamependezana walai. All Stars Music Man, Mr. Ngoa, hey, Tindika Music, apo apo, cheza, cheza, apo apo.
Ni siku nzuri, leo tumeiona, ahadi yenu ya ndoa, Mola kaitimiza, malipo na penzi la dhati, mwishowe ni harusi. Mwabishama pete, eh. Ishara kwa baleo, mekwa kitu kimoja, ah. Mseke singala, na imama sara kangobe. Wanokoke mkaza mwana, mweli niraha, ah. Manugu charo nuru natuma, eri mungule dokas na baraka. Meri sirehema na eri, wanakukaribisha nyumbani. Zeneche na mama Clarice, wanawaparathi za ukamili. Mkaisi vyema, na wautungu wautungu muhambale.
Haya njere njere vinorero,
sena rara alola, Justin na Vivian, mana gala gala rero.
Leo tuimbe, tufuraiye,
sena rara alola, Justin na Vivian, mana gala gala rero.
Nisiku mbizo ya kufana,
Soma ndugu, Riziki, Ruben, Raheli, Purit, Rukia, Emily, Nixon na Richard. Wanashangilia harusi nzuri ya Justin na wake Vivia. Atingika, atingika, apu apu apu.
Ni siku nzuri, leo tumeiona. Kaitimiza, malipo na penzi la dhati, mwishowe ni harusi. Halaiki tumeshuhudia ndoa yenu njema, mbele ya Mola kanisani, mwabishana pete, ishara kwamba leo mmekuwa kitu kimoja.
Mseke singala na imama sara kangobe,
wanapokea mwana, mweli ni raha.
Manugu charo nuru natuma,
eri mungule dokas na baraka.
Meri sirehema na eri,
wanakukaribisha nyumbani.
Mseneche na mama Clarice,
wanawaparathi za ukamili.
Mkaisi vyema,
na wautungu wautungu muhambale.
Haya njere njere vinorero,
na wake Vivia wanacheza walai. Cheza, 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 cheza. Atingika, atingika. Twende apuapo. All Stars Music Band, Mr. Ngoa, Tingika Music, apuapo. Producer Tiger, Jumbo Records, apuapo.
Jere vinorero,
sena rara alola, Justin na Evivia, mana gala gala rero.
Leo tuimbe, tufuraiye,
sena rara alola, Justin na Evivia, mana
ni siku mbizo ya kufana.